Ua atuwa ia le sui komisina o le ofisa o lafonga, le Australian Taxation Office, le li o Michael Cranston, I whainga soli tū lafono matau whaasese, nā o fiai, malo nā talii. O le li o Adam Cranston, tolu se fulu tau sanga le matua, manisi tangata e tō avalu, ua mōlia I se suesuenga leo leo le malo tele, le Australian Federal Police, po le AFP, I le awalana lātou se le se le inai, le se la wono se fulu maleli, ana se la wono se fulu maleli ma miliona tā la, ini awala soli tū lafono, mai le ofisa o lafonga. Ua wha ingoe leo leo le malo tele le AFP, o se tasine nei o suesuenga au pito tele, ua lātou whaia, I le tala wha solo pito le atunuu, ma o se tasine nei o soli tū lafono au pito tele, ua ngā upe ngoto ai, tupe o lafonga, sa ta tau na maua ina le malo tele. E lata ili toa tolu se lau leo leo le AFP, na whaia o so wha inga I ni whale I sini, Wollongong, ma le Southern Highlands o New South Wales, I le mai ai o le valu masina o whaia la lato su e su enga e wha ingoa ina o le Operation Elbrus, ma na whesoa soani I ai, ma le ofisa o la fonga. Na sai sai le li o Adam Cranston, o le atali I le o le sui komisina o le ofisa o la fonga Michael Cranston, I lona fale I le pitunu o Bondi Sini I le vaya sonei. Na wha alia le sui komisina o leo leo, po le sui komisina o leo leo I le AFP, Deputy Commissioner Leanne Close, o le tele o tupe na maua mai I awala soli tū la fono nei, na wha ngā e I lātou e whātau wai ta avale, whātau wai fale, e lua ni wa alele na whaita ana whātau ina ai, se lau tusi tupe, e le ngata I lea o tino I tupe, se fulu mare lima miliona tā la ale tino I tupe, na maua I la lātou wa sofa inga.
Some of the assets and proceeds of crime seized include at least $15 million in cash, which has been held in personal and business company accounts, 25 motor vehicles, which include luxury vintage and racing vehicles, 18 residential properties, 12 motorbikes, in excess of 100 bank accounts and share trading accounts, 2 aircraft, firearms, jewellery, artwork, vintage wines, and also at least $1 million that we found located in a safe deposit box.
Leanne Close, le sui komisina o le AFP. Ai o whaanga solo pe, le sui suenga ma tapena ina le keise le AFP mo le whamasinonga. Na wha alia, o le soli tū lafono na amata I se company Whaitotongi po o se payroll company. O le company Whaitotongi le nei, na whaingoina o le Plutus, na resitaroina I awala tāla whea ngai ma le tū lafono. Peitai, na whaavae ai e I lātou nei, manisi company la iti e pei oni ave o Plutus. O company la iti ia, e te tongi I e lafonga tangata whainga luenga o company umo ia na whaia e Plutus a lātou totongi. Po o na whaatinoina e le company e Plutus ia le payroll po o te tongi ina o lātou tangata whainga luenga. O la fonga la tangata whai ngā luenga po le Pay As You Go, le PAYG, lea tātou te tatongi a uma, tātou ia whai ngā luenga. E te tau ona te tongi, ia ma ave ia le la fonga, I le ofisa o la fonga, le Australian Taxation Office. Peitai, ele I whaia e Plutus le ngā luenga lea, na whaia company la iti po ona ave ia. Na whaalia e Leanne Close o le AFP, e le itatongia a toa la fonga la I o le PAYG po le Pay As You Go, e ave I o le Plutus I le ofisa o la fonga, a e whaaui I tanga le toa valu lea ua mōria nei. O le awhai, se lau ono se fulu male lima miliona tā la sa ta tau ona maua e le ofisa o la fonga, a e ua whaaonga e le toa valu le nei.
What we allege is that the people involved in Operation Elbrus, the syndicate members, retained effective control of those companies. And as part of their contractual obligations to those legitimate payroll company clients, these tier two companies are required to remit payments to, which are called pay-as-you-go withholding tax payments, to the ATO. Through our investigations, we found that only part of the tax obligations were paid. So as you can see, it's a significant defrauding of the Commonwealth, where we're alleging $165 million was diverted to illegal gains.
Le sui komisina o le Australian Federal Police, Leanne Close. Ua whaatonu ina le sui komisina o le ofisa o la fonga, Michael Cranston, e tūlai i le whaamasinonga. E leo mauti no tonu lona a wai i se whainga so le tū la fono. Ae nā o lona atalii o Adam Cranston. E tō alua tangata whainga luenga a le ofisa o la fonga ua whaamalo lo le tū mau, ae o whaanga solo le suesu e ngā leo leo. Na sa anua le komisina o le ofisa o la fonga, Andrew Mills, ua whaamalo lo i la ua nei, mai le ofisa o la fonga, ae o whaanga solo suesu e ngā le mata ngā luenga, ma o se soli tū la fono, e matua mātu ia i le vaai a le ofisa o la fonga, a whapea nā fo'i mele tunu ua toa.
The people being investigated have been suspended without pay. I cannot overstate the seriousness of these matters. Australians must have a tax administration that they can trust, and the people of the ATO must be of the utmost integrity and good judgment. This is even more important for those in leadership positions.
Andrew Mills, le komisina o le ofisa o la fonga. O le aso se funma le tolu o Uni, e tula iai Michael Cranston i le whamasinonga i Downing Centre Court, ma a whamaoni ona mōlianga, e ono o i le lima tausanga i le fale puipui, so na wha asalanga. E le ngata ilo nā atali o Adam, ai o loo mōli e fo ilo nā whawhine o Lauren Ann, lua se funma le wha tausanga le matua, i se soli tū la whono, e whiso o tai, ma le suesu e ngā lava le nei a le Australian Federal Police, ma le ofisa o la whonga. Na au mai ei male lapata inga le tautupe o le malo tele Scott Morrison, e tuai lava, ai whai mai.
This is a major government crackdown, and what the events today with this major fraud bust today demonstrates is that if you're a crook and you're seeking to defraud the taxpayer, we'll find you and we'll track you down and we'll make sure that you're brought to justice. And what this is showing is that the system works when it comes to tracking down tax cheats.
O le lapata inga fo ilea mai le pālemia Malcolm Turnbull, po fea lava e te lafi ai, a e whaia se solitu la fono fa penei, e te tau fa se se, ma e ngā oia tupe o la fonga, o lo unga e maua, ma au mai o ilu mo le whamasinonga.
Our police, our agencies will catch them. Catch them, prosecute them, and bring the full weight of the law down to bear on them. We have zero tolerance for this type of conspiracy, this type of fraud, this type of abuse of public office.
Le Palemia, Malcolm Turnbull.